nambu agwara mu mmadu si onye na ememme ya kpo Jesus kọbu mo wutere m nu mu mmadu hapụrụ ụzọ ga wezi ọhịa ọtụtụ jizi aka ha akpọ ekwensu ofu na mmemme ha jezie ntị inu ihe ekwensu na-eme ma ọ bịa mmemme
oge mmemme bụ oge ụmụchukwu ji aṅụrị ekwensu bata ọgbaghara abata onye na-eme mmemme ya kpọ Jizọs kọbịa oge mmemme bụ oge anyị ji enwe aṅụrị oge mmemme bụ oge ụmụchukwu ji aṅụrị ekwensu bata ọgbaghara abata onye na-eme mmemme ya kpọ Jizọs kọbịa Yeah. Jesus bata, obagara bata. Onye na mmeme ya po Jesus kofia o.
Well, be special. Remember and if monkey, huh? Oh, make a cake, if you na be on a home. Take a cake, get special. Dina wanyata, shamanata, emsiata, mdiso chata, no. Mbeata taraya, onwe bidono. Apa sawanga, mdina wabo na nyano. Onwe bidile nekwe shabia na mime. If you want more, my friend, the moon, I was here.
Bata, o bagara bata, when you let me up for Jesus, a copy of
you. Hell up, 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 Yatua kedi ya mam de meregi Tite no bara sa bakuru mama ya o Mama mo kwa mi yam ga bese Ne ya faya kwa ya legi si John John no baptism ane fi to bozo ma E mana na di kele pe ku tezile E buri si John no bunye E buri si John no bunye E wona no ne kwesa batala no Onye ne me 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 ya po Jesus kabia
Jesus.